mouth on the beat.
What you know is the one bit you fair move. What you know what they one bit you fair move. I be well and none, I'm a little care move. Only one man them style. Young is up. Just a la pressure. 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 Tobali de viva lo via wano mchibala. Menye ko muziki no wawa mukakondo. Twa guma guma da kati twa bikowa. Kacha skoli na kakosi paka kukesa. Ebya Uganda kati de vichali vya vichesa. Tuli kuduka duka ngobo tena mutesa. Twa lin election zikwe. Ama vala kachali kilos mana. Twa mize fini katika tuku meneke. Obusadia bubo na wawu tulingiza. Tugu misinga na feka tuku meneke. Kari kuzikiza kuwa time ya kumenyeka. Watu demu situkia, weba semu zukukia. Watu demu situkia, weba semu zukukia. Kari kuzikiza kuwa time ya kumenyeka. Watu demu situkia, weba semu zukukia. Yungiza, tosa la pressure. Yungiza, tosa la pressure. Yungiza, tosa la pressure. Yungiza, tosa la pressure. Mwana mteke kusunga tane kuwa. Ebi watu yaka luwa na yeka tugukuwe. Tosu lagadu kuwa usaja webuli. Kapi bira Uganda tuino kuwamu. Obali mukatulichi obali musiramu. Semira kufulo nafe tukuwemu. Kame tusaba nafe katunyumiruemu. Kame tusaba nafe katunyumiruemu. Obali nobu zivu wambi jivemu. Obali nobu wade wambi jivemu. Abe wala na name mtulekemu. Olipo mande mstai. Yungiza. Just a la pressure. Young is up. Just a la pressure. Young is up. Just a la pressure. Wanna DJ. Young is up. Just a la pressure. Wanna. Gula we bala, time ya kunyumirwa. Ano ya yaka lotu le meso kujuga. Uza. Magu maga kajua choka tuli wato. Muline uza dala tuaza kwa chiu. Tude musitukia wewa se muzuku kia. Tude musitukia wewa se muzuku kia. Kari kuzikiza kuwa time ya kumenyeka. Tude musitukia wewa se muzuku. Tobalire vivalo vya wano mchibala. Menyeko muziki no wawa mukakondo. Twa guma guma da kati twa wikowa. Kacha skoli na kakosi paka kukesa. Ebya Uganda kati de vichali vya kutesa. Tuli kuduka duka ngobo tena mutesa. Twa lin election zikwe. Ama vala kachali kilos mana. Yungiza. Tosa la pressure. Yungiza. Tosa la pressure. Yungiza. Tosa la pressure. Young is up. Tossa la pressure. Kalipa Rhymestar.